ZWAP.com. Hello.
Come, oh, my wife, welcome for the session. Kona muswe na ofu. Welcome, baby, again. Oh, my wife, nifiche tu kwapa, unirishe minofu, unirudishe utoto. Sijawahi kupigana kisa mapenzi, ila kwa huyu atashona mtu nyuzi. Bora mi uniuzi kuriko huyu lazizi, ukimletea makuzi nitaua. Yama niko tabani, niko tabali mwezeni, wanangu niko mabani, niko mabali mwaneni. Mizimu ya babu inilinde, wasinipokonye mana mi mnyonge. Itafusi gani nyumba ni mjenge. Tapiga magoti baby chone chone, chone chone, baby asiende. Nitamkoreza ili anipende, harua harua baby tende tende. Nitampa bata mini rema kane. Nasikia utamu, nasikia raha. Nasikia utamu, nasikia raha. Unavyo nipa mapenzu kinyacha nitadata hivyo. Nadhani nitakata roho. We don't umeniteka moyo, akili yote ipo kwako. Na unajua mi siwezi kusurvive bila wewe mpenzi. Menikamata kuishi sitaweza aslay bila uwepo wako. Kwani umenishika baby bala mistaki, umeniweza unajua kiunoku kikoroga. Wa baby oh, unanipa uoga. Unavyopenda uwa, unavyopenda na boga. I need you, I need you. Staki kupoteza utamu uu. I know you love me, I love you too. Yani tufe tuzi kwa wote. Unavyo nipa mapenzu kinyacha nitadata hivi. Nadhani nitakata. Wedato meniteka moyo, akiri yote ipo kwako. Na unajua misi wezi kusurvive bila wewe mpenzi. Menikamata kuishi sitaweza aslay bila uwepo wako. Kwa umenishika baby bala mistaki, umeniweza baby bala mistaki.
ZWAP.com.